first lasha me now. Oh, ya wanna when na tali ay uli pa de lamu. Wezi chando azamu. How's your first lasha me now? Mauli tu ya chula. Ya zangi ne dawa. Ubu chole li chando azaki.
Yeah.